Yo, Umo Yasas Entertainment, Evon King, Ricky Ricky, Orange Storm, Vita Maiko. Yes, come on, listen.
Mazolo kubuna ke namba siramu, neka chukumiu, ne IG samu. Ichali vitamu, piti abdi kasimu, katini mnene sikuwa siwa traffic jamu. Uyaka, kome unatengo mubanda,
Kikita,
uruka flumba zanya chinda,
Kikita,
neobuza kubana Uganda,
Kikita,
Vita Maiko ezaba singa. Kome unatengo mubanda,
Kikita,
uruka flumba zanya chinda,
Kikita,
neobuza kubana Uganda,
Kikita,
Vita Maiko ezaba singa. Mukusoka bantu, baringa bapalana, Kile misera ngachari mwana Manego mbawekula, inzibe kalina Lemu changa nafuna pasi na munguna Katibunwe pita, bagenda bambana Vita mekuganu mazima simkruwana Leolisa ngamba vita kuruwa isto chakwana Koze na chusa kumbisa eze chana Wata mlokufa kumajamba kamisa Na agendo kuma ure mbulunga nechuko mitaina Leita mlokufa bili, baka mnana Angeze ngamanyi walo chengendo mfuna Mpaku kamanda vila mbomano imiakina Mpisa zangereza mgembezi fanakana Mpita mchivuka Bantu wala sana, mwe vita chasti agenda kusidana Meheza sife ukuwa manchari chichana Wadebanga mabuno sina chenina Nechimanyi urichimu, nginda chifuna, nginda chufu
Vita Maiko
Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa Wangu ni mali njomana na jivunia Nekipita mchia ni watu kunichezea Ii pongla song ndo mime niluapigia Wanao nichukia maka iwa takutea Siki mnafamia lakini mtatulia Amtake vita mego kumona anendelea Hiyo mana shatana nazidi kunivamia Lakini kwa manya mungu ni mola tanishidia Mime genge star vita superstar Suwezi kusimika mina waka kama ta Mina meremeta na kwanga kama nyota mziki Ili washika vita mego ni kukuu
Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa
Kuluka flondi musibu nyo neobuza graffiti Kupara muzange zosi omange nyama Umimba wembale tira bobu babu nyuma Uvamure tabo nangambuja kumusima Zibera zeka wabura mbera ne mukama Wepita kusujwe nyuba batu mbazi suluma Uvarwe muzange zio mangomo kongo kuchima Aderwe muzange zonya na amalema Mangena muti este vura baka stoma Urobachi mani neobuza kukisima Mangena kuzisho zembera se chuma Kubandi muye jonyono kusinga wama kuma Nemba zibesti wate risobo na kunuma Zicha zibazinda bange chuma Kakume ukweno kira nesisi kana Obama Kasamare zinge kuwa musebe nyari kuchima Hey uya zetu negwa kuna yago kema zima
Chiquis Studio
Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa Kome unatengo mubanda
Kikita
Kuluka flumba sanya chinda
Kikita
Neobuza kubana Uganda
Kikita
Vita Maiko ezaba singa
Kikita Kikita Kikita
Just that.